trendybeats.com.
Black tea, I'm a white tea, na mambati, kwa warosho, na magex wapi parking. Baby girl anani big sim taki, zero sharp break, sina wasiwasi. Black tea, I'm a white tea, na mambati, kwa warosho, na magex wapi parking. Baby girl anani big sim taki, zero sharp break, sina wasiwasi. Pika side tizi baki katikati, waipri utanipata na wafuasi. Opa liche kutesta kabaki, ole wake, mina tumarambi rambi. Taksilo tukitafutaka ganji, kula mbuku kijua kuna kazi. Weni nambli unayapkari gadi, sezi fambal niko rada ki assassin. Hali halisi ni spendi watiaji, swali nitajibu inadepend na who's asking. Kosto ni kahawa na mahamri, odumo leta rech na ugali. Kas fungi leo napiga ma assist, ye ni mnasti na ikula kwa backseat. Ma gatekeeper wali try kuni blacklist, ilibidi wameti wamepanic. Black G ama white G na mambati, kwa warosho na magex wapi parking. Baby girl anani beep simtaki, zero sharp break, sina wasiwasi. Black tea ama white tea na mambati, kwa warosho na magex wapi parking. Baby girl anani beep simtaki, zero sharp break, sina wasiwasi. With the kiasi, mamori wako jabling, ma MP wana adisi wa ganji. I can't believe tuko in the same country, such a shame mama bigi ya wajali. Lirikali sizi kosa kuwa punish, wakisha lipa kama Dracula na vanish. Tangu 6 niliwacha ukisanif, ebu ni show umesha zitinga ngapi. Aso lijipe junade kujenga kasri, wezi farm basi wezi kula nasi. Money pon mi brain ikane itwa kimani, 9 out of 10 mi mtaifanya juu ya ganji. Rap ili ni choose, mziki menilea. Broke hizo rules wali try kutuwekea, kile tofala wendi ofala na chorea. Nafika venue na mafano na ngojea. Black tea ama white tea na mambati, kwa warosho na magex wapi parking. Baby girl anani beep simtaki, zero sharp break, sina wasiwasi. Black tea ama white tea na mambati, kwa warosho na magex wapi parking. Baby girl anani beep simtaki, zero sharp break, sina wasiwasi.
More music on trendybeats.com.